Shanky Supplier.com. What?
This is Noma.
Set on the mix.
Kwento ewe o, ninampenda. Kwento ewe, ananifari. Kwento ewe o, ninampenda. Kwento ewe, ananifari. Kwento ewe o, ninampenda. Kwento ewe, ananifari. Sare, sare, weka maare. Wetu upo sare, kama ndege wale. Atuwezi kuachana,
weki noma noma.
Mna loga ili tuachane,
weki noma noma.
Mina etu napendana,
weki noma noma.
Weka mama pacha tunafanana,
weki noma noma.
Wepore yako naipenda nilie, mtoto mzuri penzi kanipamie. We kwake tuli acha tunitulie, ila naficha anachonipami. Ananipa vinono kwa nini situlie, ona tunapendana naendana namie. We kwake tuli acha tunitulie, ila naficha anachonipamie. Hatuwezi kuachana,
weki noma noma.
Mna loga ili tuachane,
weki noma noma.
Mina etu napendana,
weki noma noma.
Weka mama pacha tunafanana,
weki noma noma.
Kwento ewe o, ninampenda. Kwento ewe, ananifari. Kwento ewe o, ninampenda. Kwento ewe, ananifari. Kwento ewe uyo, ninampenda. Kwento ewe, ananifari.
Take nini na kwako mabani uwe, menipa vyote sicho mokiwe usijisumbue. Nikose nini na kwako mabani uwe, menipa vyote sicho mokiwe usijisumbue.
Basi cho 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 nipe kamchezo, cho 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 nipe vitendo, cho 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 nipe kamchezo, cho 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 nipe vitendo.
Mtoto anaponipa uyu mtoto anabala, mtoto anaponipa kakapatwa na kija. Mana style zake anasonipa kizaza,
yani la,
yani uyu mtoto weba.
Maziwa Roji wa bongo, we msairo. Uzi we mweusi Mwamediba Squatter Gas. We baba wawiri
Aseto Sekila.
Chucky Supplier. Supplier.
Get it!